Base Mutual mtani tunaita database. Tunakupatia info. MAT, MVI, Truth Label, K-Dog. Ile kamba ya viatu utapitia through a lot of holes kabla utie the knot. Who damn him hot tu sana, si mind akinichomea CV, ananikulisha moto, nimeanza ku go psycho, sidai kutumia short cut kara na wa Maradona, run out of time, lakini yeye ni player, sidai ku buy DVD player, juu hata msiponi play bado atani play. Brain wise mimi ni sharp, si mind siwezi kupiga kata, mimi ukuwa juu so nikishika nari itakuwa hard ni calm down, na niko impatient kama mgonjwa ameadmit. Mimi ni msavage, nikidai vitu ule demu wa Eminada atakubali kutiwa. Iyo line imeku get off guard, coward yako off duty. Hata ukate maji before in the stage, believe me, uwezi flow. Kani story na doo, nilisha make shillings, saina gain pounds. We unajita dope MC, na hakuna bitu shy mada. Ulichukua picha yako kajiframe for mada. Akili zao ni chafu, I guess wana need brainwashing. Niko na metaphors all through MAT, siwezi hang out na work MCs. Niko on demand, hata ningekuwa nguo uwezi ni hang out. Tuna make dough, kwa booth tunavaa official.
MAT na MVI, hapo jo mna to obtain.
Count me party when I'm fake, family tree yako ni artificial.
MAT na MVI, hapo jo mna to obtain.
Tuna make dough, kwa booth tunavaa official.
MAT na MVI, hapo jo mna to obtain.
Count me party when I'm fake, family tree yako ni artificial.
Mwana daibolo ni ya mi, inakami ona hat-tricks more, come to tour magician. Kuna fana na kutetea vicious, na mkick back. Niki mcho the only way his favorite rapper, ta ikaribia throne ya king. Ni kwa game ya poker, when lame, line zako kiwete. Kwa rapper tuwezi shindana, that's when kikuba tukujua nani atabeba trophy. Wa promoter watakuhand kick up, out of pity bana. Kwa industry uwezi grow, na suggest fall back, na utulie kaki harayo bako. Style ya kwa hiko, badala kudiscan meshika microphone, na kudiscan meshika vacuum cleaner bro. Ongea mbaya kunuhusu upate brasi tako jia microwave ya mi yala. Yo atitundo ilifanya ndivose sugar mami Janice Priscilla. Kwa hii business ya rap nime Reese, na feel nikana uza mafuta ya nywele kwa top step ya ting ting. Kwa track MAT na MVI nikawa kalenji ni wawili kwa steeple chase. Outcome ni obvious, situation ni win win.
Tuna make dough, kwa booth tunavaa official.
MAT na MVI, hapo jo mna to obtain.
Count me party when I'm fake, family tree yako ni artificial.
MAT na MVI, hapo jo mna to obtain.
Tuna make dough, kwa booth tunavaa official.
MAT na MVI, hapo jo mna to obtain.
Count me party when I'm fake, family tree yako ni artificial.
Kifreta na MAT utakuwa caspade na crawl kwa ukuta. Na mimi kambo chakona sleeper, obvious nitakumada. Niliwasho ECV no 8 na 2010. Kuspeed punchlines kwangu nika kuenda haja kubwa. Sikufunzwa kwa booth vs moto na angusha. Ndiyo manama MC UBF kama neighbor wa mi wakianika makladi. Au tumia line zangu MAT na wanimlizi. Una call demi yako wana kisho ako kwa mate hezi ongea. Na una dhani ni story ya PSV. Until ile day kwa phone yake no na incoming call ya MAT. Ndo ina don't know ni uliwasho wa mshi.
Wee, uko kwa sitting room ume chill. Una dhani ume ni employ kwa kitchen. Kumbe na speed kwa food yako ni kupa tie food for thought. Niko out of my mind, I guess nimeenda tuwa kwa brain yako. Ndiyo uni feel mi ubit around the bush ka niko armed. Uwezi ni ambush, nimesoma hadi nimechoka ku Facebook. Saa hizi niko MySpace ama demo na die niko on flick. Kabla usa ya teenager na watch porn, hauna history. Walidhani wata mistress wakiwa na ma mistress. Kumbe ndo kujistress ama MC ni maparasites. Wameni bite saa hizi wananikula kichwa.
Napenda ku smoke me, uwezi mpata nikiwa juu ya miti kaza kia zi. Kuna uja dawa ambo nimekuwa nikijaribu kustack tangu na aso. Matandi saa hii jeni kubalisha ni mtoweka unya aso. Uliza MVI K-Dog kena anema deadly na Sancho. Naitua Matthew jina nilipewa na mother yo.
Jua kila time nikiwatch parliamentary proceedings, yubaki ni meobee standing orders. Jukuna women ref jo wanaka jokata na namsero wameiva. Standing orders. Hello, I'm saying.